wena ubizi ngoma shi yeni vucha kwalena ubizi ngoma shi unqinde wena shi okhipho wena shi okhipho umkhono sibagwazi vumi ngoma shi unqinde wena shi okhipho wena shi okhipho umkhono sibagwazi vumi ngoma shi yeni vucha kwalena ubizi ngoma shi yeni vucha kwalena ubizi ngoma shi umama wangizala wangikhulisa wangizuma ngiyobona thwasa wakunesa kuduma ngiqona ngayidoda afika kwangqonga selwazi ngqonga sakhipha idosha sadyoza osadyoza Keep it delicious and don't Umama wangizala wangikhulisa wangizuma Ihlobo lathwasa wakunesa kuduma Wakhona ngayidoda wafika kwangqonga selwazi sangqonga Keep it delicious and don't Osadyoza Sadyoza Sadyoza Keep it delicious and don't Akukhulisa wena Akuncinde wena Akukhulisa wena Akuncinde wena Unqinde wena, okhipho wena, okhipho umkhono sibagwazi, vumi ngoma shi. Unqinde wena, okhipho wena, okhipho umkhono sibagwazi, vumi ngoma shi.